iShakers Rock Auto engaphandle kweBhalito indawo yaso zonke izidingo zakho zamatekisi. Sinikeza ngezinsizakalo, amawaranti, amadili akhethekile ezokuthutha abafundi kumatekisi amasha nasesetshenzisiwe. Yithi ongodi iKZN Yonkana, Wigeen Bay, iFortune kanye neBo. Singasiza ibhizinisi lakho lenze inzuzo enkulu kakhulu. Musu kulinda, vakashela iwebsite yethu ku shakersrockauto.co.za noma vakashela ikhasi lethu la Facebook Shakers Rock Auto bese uthola eminye imininingwane. Sishayele ucingo ku 032 004 0227 noma ku 084 6988 510. Lowo ngu Shakers Rock Auto, ongodi bakho bamatekisi.